Angu, vipi vipi, it's a boy the Pluto ndani ya the Pluto show. Na ukiangalia hapa niko na mrembo mmoja wa nguvu sana. And the last time I checked ilikuwa kwa ile channel ya Mungai Eve, alikuwa amekuhoji ukisema ulikuwa na crush kwa Tromio, kulienda aje?
Vitu hazikuenda vile nilikuwa nataka.
Ulikuwa unataka ziende aje?
Si kile nilisema kwa hiyo interview.
Uli approach Tromio akakataa, akakukataa, akasema aje?
Alinikataa, alisema.
Ngoja, kwani Tromio kuna miaka ngapi?
17.
Eh? Yeah. Ni not legal, eh?
Yeah, tufai kwani.
Okay, tell us your name.
Liz Jackson.
Liz Jackson, eh? Mm-hmm. Unasomea wapi?
JKUAT.
Jomo Kenyatta University, sio? Uko na miaka ngapi?
22.
Unafanya course gani?
Project management.
Na umecrashia nani? Tromio. Aha. Undo amecrashia. Aha. Lakini amesema mambo haikuenda venye ilikuwa imetarajiwa, manake Tromio ni, hatutasema ni mtoto, lakini bado hajafika legal, eh? Is not legal, eh? Sasa mimi niliacha hiyo time kwa huko na boy, and then you started dating some, tuambie.
Some who?
Huh? Naza ukaanza kude some DJ, some big DJ.
Wee, unajulia vitu wapi?
Ai, unajua paparazzi, unajua Liz Jackson ni jina kubwa.
Liz Jackson ni jina kubwa, so mna nisto kumukajua tina
DJ. Lazima tungejua there some DJ somewhere.
No, no.
There's some DJ somewhere. Tell us, man. There's some DJ somewhere.
Aki, I don't want to talk about that. Well.
So you mean size? You seeing someone?
Say, yeah.
You seeing someone?
Yeah.
Right? So actually, I want us to do a loyalty test to that someone.
Okay.
Yes. Nataka tumcall ndo tujue kama pia yeye ni kitrayo mio. Ama tujue mambo iko sawa, eh?
Na unajua, like, before I date someone, yeah, like, I look at them and they are the loyalty level of him, of my current
boyfriend.
Yeah. Uh-huh. Iko 100.
Mbona hujamu introduce kwa social media bado?
I don't post about my love life. Like,
why? Asinyakuliwe?
No, namficha kama bangi, cause unajua kila
ay. Ati ngoza, unamficha kama nini?
Kama bangi.
Kama bangi. Watu wangu huko nje mnafichwa kama bangi.
Cause I feel like people know everything about me. So there's this just one thing I want to keep it to myself. And that's like the relationship.
So you have his number there?
Yeah.
Nataka tumcall, eh? Nataka tu akisema tu tumuulize demu wake ni nani, hivyo tu. Ni sawa? Is it okay?
Yeah.
Okay, hatutamtaja, tusimtaje jina, sio? If you want to keep it private, but
no names, no case.
Okay. Nataka unipe, uniekee namba yake hapa. Niekee namba yake hapa. Today there is a lot of wind. Niekee namba yake hapo.
Ushaanza kutense.
Usitense, eka namba yake hapo. Tujue mbivu na mbichi leo, eh? Kanairo. Unamtrust?
100%.
Okay.
Alikuwa ameniambia kwa job, but let's just see kama tapik.
Umeka?
Na confirm kwa sababu these are new numbers, just call of head. Mufishika namba za maboyo.
Za mapens.
Za mapens of head. 64.
Sawa, sawa. Tuongo power, acha tusikie kanairo. What no? We are calling Liz Jackson's boyfriend right now. Yes.
Hello,
jambo.
Jambo sana.
Yes, unaongea na Robert, mimi nafanyanga vitu zinaitwa loyalty test. Nafanyanga vitu zinaitwa loyalty test. Na tuko na manzi yako hapa.
Manzi yangu?
Basically tuko na demu yako hapa. Na sasa ndio tuko na yeye, anasema anakupenda sana sana.
Kia kwanza, manzi yangu mnaongelea mapenzi, mnaongelea manzi yangu mapenzi ya nini wewe?
Atulia, sina ubaya bro, si eti nakatia manzi yako. Sasa tuko na yeye hapa, mimi nafanya kitu naitwa loyalty test,
Ati unaitwa nani?
Mimi naitwa Robert,
Okay.
Nafanya kitu naitwa loyalty test.
Sawa.
Na sasa the reason nimekukole,
Okay.
Ni juu demu yako anataka kujua kama unampenda.
Unajua? Demu yangu. Lakini
So anataka kujua kama unampenda. So anataka tu useme tu jina yake hivyo tu.
Niseme jina yake.
Useme jina yake. Abre, sema jina ya manzi yako bana tumalize hii kitu.
Nasi unapatia manzi yangu tunaongea na yeye. Mbona niseme jina yake? Bana,
bro, si unajua manzi yako?
Mimi manzi yangu anajua anaitwa Babe.
Ati, si babe bro, nataka unipe jina ya manzi yako. Kwani uko na wangapi? Siko na moja.
Wewe si unajua na dema hii dema hii tu babe.
Sio hivyo bro, siko na dem moja. Sasa duko na dem yako hapa bro, na nasema manzi anakupenda sana. So useme tu anaitwa nani hivyo tu.
Ya. Mko. Ni
dark skin. Ni dark skin. Sema tu zile tumalize hii maneno.
Ni dark skin. Unajua bro, kwa nini
anisikia? Dark skin. Bro, si ako hapa anasema anataka tu useme jina yake ako hapa.
Dark skin, ndio.
Si wewe useme jina bro.
Ni Jerry.
Jerry. Ni Jerry, hebu ongea na Jerry. Ni yeye, ni Jerry. Shika Jerry.
Babe. Seriously? Nyenye. Surely. Hata usiniongeleshe just like shut the fuck up.
Please.
Unapenda light skin sasa eh?
Ume una change kwa sababu umeshikwa. Si umesema dark skin. Don't babe me. Sikia. Huyo Njeri ni nani?
You know ugly. Tunajua ugly girls cannot be a threat.
Ati anasema?
Ati ugly girls cannot be a threat.
Unajua
hakuna vile.
Sasa babe, sababu yako babe ni kuongea mingi. Sikize.
You know what? Nakuja tu kwa nyumba ni pack vitu nitoke. Cuz you cannot be. Nakusikiza nini? Unasema mimi ni dark skin surely.
Dark skin. I'm
not listening. You don't imagine I cannot talk to him. I cannot talk to him. He's just like deal with
him. Boy child, eh? Bochanda, wewe penye salimia Njeri.
Let me call her.
Aya, wewe pigia demu yako simu mwonge.
Just give her the phone, I talk to her. Give her the phone.
Ongea haraka. Nakusikia, ongea.
Hello.
Yeah, hello.
Okay, I'm saying.
You're saying? You want to lie to me again, you're saying?
No, I'm not lying. Just listen to me.
Mm-hmm.
I want to prove you trust me. I know you trust me. Just listen. Nilikuwa najua ni wewe uko hapo na najua hakuna mwingine. Sasa ndio
unajua.
Ati alikuwa anajua ni wewe uko hapo.
Ulikuwa unajua ni mimi ni ukasema mimi ni dark skin.
Na wewe ni Njeri.
Surely. On live, unajua tuko live saa hii. What kind of embarrassment is this?
Mko live.
Nyinyi mko live. Usikie vile Pluto anachekelea hapa. Tufala.
Kwa
naibu hatu, miyati nadhani mibishti
yako
mko kijani. Elayo tutezi nafanyengo
kijani.
Watu wangu, unajua, lazima tu sanitize the streets, eh? Sorry, take heart.